kindani kumefifia, mizozo bala aibu kulia, sio kawaida tumesikia. Nahodha wa meli eti kukaa nyuma, oh, 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 hosta imemnyima, oh, 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 barafu kwenye mtima, oh, 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 asikilizwi kauli, oh, 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 na yeni mtu mzima. Kwani yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Chombo kinazama. Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Cha kwenda mrama. Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Chombo kinazama. Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Cha kwenda mrama. Na siri za ndani kuhadithia, shoga katamani jamvi kakalia, udugu wa mani tulifikia, hisia chomboni mwisho wetu azamia, oh, 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 kabla ya kupenda bima, oh, 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 wapenda kwa kilinzima, oh, 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 usiwe mchimba kizima, katumbukia mazima. Kwani yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Chombo kinazama. Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Cha kwenda mrama. Yu wapi nahodha? Yu wapi nahodha? Chombo kinazama. You are be now. You are be now.